DutchandSoffy.com.
Mastermind, Nas, Jay-Z, I'm so Ice Cube, like Eminem, me. Sauti na sema nyosha mikono hewani. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Nigga double check kwenye stereo. Kroom, kroom, kroom. Sauti heavy kwenye radio. Bump up the baroom. My passion extend for the things I own. They are me, they represent me. Got microphone, so kihiba kilicho changu. I kill you, your wife, your children, your auntie, your uncle, your nephew, your doctor, shit. Sahapo gonjo wezi pona, usenetiza. Mana miso sura na yohona. Nisha pita majanga. Nisha chinjwa na kisu na mapanga. Shashuka na kwaraka nikapanda. Mwanaume sadaru full power komando. Zali watown peke yake tu from four. Lion don't leave the Serengeti. I'm here to stay. So keti chini leo vya meza kreti. Tunapau kitenesi. Gum na nyepesi. Konyo na kinyesi. Kunyo tindi kura freshi. Mungo kasirema na unapaa. Majikupa majikuja. Majikutapaka. Majimengi maji ya baha. Kina fa, kina panda yu, kina leta wabe kama nja.
Taka mchaka chinja, jokote na wawinga. Mbibishe na wote, sibisha ni na wajinga ni bombari. Nina ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya go. Taka mchaka chinja, jokote na wawinga. Mbibishe na wote, sibisha ni na wajinga ni bombari. Nina ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya
iya. Hey sex lady,
anything, adventure kwenye sing, in the road of the ring. Kira ding bling, kira bees wing. Kira arba ing, kira ngumu sola ing. Mr. Yao Ming, naito Michael J. Niko hapa Mr. Benjamin. Nakumbuko sana wana mkapa, yes. If you want peace, prepare for war. If you want peace, utataka more. Aya, pesa duku ndo root for all evil. Na jina na masikini ndo hubake hivyo hivyo. Picha tonge, picha na kijiko. Sanoma na kibonge kwa sababu nipo simple. Nike, Reba, Didas kwenye stripes. Come on, baby, you looking nice, yeah. Ilala kwenye air na pepea na pembea na tembea mini no map.
Mchaka mchaka chinja, jokote na wawinga. Mbibishe na wote, sibisha ni na wajinga ni bombari. Ina ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya iya, ya go. Mchaka mchaka chinja, jokote na wawinga. Mbibishe na wote, sibisha ni na wajinga ni bombari. Ina ya iya, ya iya, ya iya, ya iya.
Hey sex lady, I love you so. You drive me crazy. Ile fungo
najua sijui, najua sijui, najua na najua sijui. Na story zako, chana story zako. Kona star, 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 star.